nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonwula bɛ wataguna an sɔngo gawo mara la ani bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ kelen ma washington dc amɛriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bi tarata juye kalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani kunnafoniw la kumabaw bena tali kɛ ninnu de kan Amérique jamana tigi kɔrɔ Donald Trump ni ye républicain ka cɛbɔ ye san ba fila ani mugan ni naani jamana tigi sigi sarata la i ye Monsieur Vince sugandi ka kɛ a ka jamana tigi dankan ye Ohio wasaden do. Hali bi États-Unis jamana kɔnɔ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kun bɛnna i n'a fɔ maaba républicain ka jamanatigi sigi kalata yɛrɛ ko fɔ o barosigiba kɛnɛ kan min b'i wele ko convention nationale tile kelen a kisilen kɔfɛ cɛ marifatigi dɔ ka dangarili wale ma Persivani. Mali kalata ko lagilan cakɛda min b'i wele nanzarakan na ko autorité indépendante de gestion des élections edge ye barosigi belebele kɛ kunu tɛnɛ bamakɔ dugu kɔnɔ ni politiki jɛkulu tɔnw ye walasa ka se ka kuma taabolo caamanw ka min dɔ bɛ tali kɛ mali yɛrɛ kɔnɔna jamana lahalayaw kan. Tombouctou, u ka misiriba Jinga River, dugudenw bɔra k'u ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ kɛ ka ni misiri kofɔlen in mun ani ka fara u ka misiriba kan min be wele ko Mosque Sankore. Ni y'a san kɛmɛ wolonwula ye ni misiri belebele ninnu bilalen do mali jamana tariku kɔnɔ.
An balimaw a y'aw bisimila ko kura ni ye VOA banbara ka malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye an bɛ kunnafoniw kɔrɔtigɛ ni États-Unis jamana kunnafoniw ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye a ka jamanatigi dankan sugandi Ohio o wasaden do min b'i wele ko Monsieur Vince Kayatu Traore bɛ o kunnafoniw lase an ma VOA banbara tɔgɔla ka bɔ Washington.
Ladies and gentlemen, it is now time for us to determine our nominee for the office of Vice President of the United States, Senator J.D. Vance.
Ne ye adana tigɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ se ka kɛ lameriki jamana kuntigi danka nin ye ye senatɛr J.D. Vance de ye ka bɔ Ohio Trump ka lateliw la a ka trupe sosiyal bɔlɔlɔ siraw fɛ nin sɔrɔdasi kɔrɔ in sɛbɛnnikɛla ŋana san bi saba ani kɔnɔntɔn wasaden ne a ka telin kosɛbɛ ma sɛgɛn tile kelen nafolotigi kun ka lafasaliw la wasabulon kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni a ka kɛlɛw ye ka ɲɛsin tunga ani sɔrɔ bolow lakanali taabolow ma ye a ka kan ka sarankaninw kɛ araba nata sufɛ Trump ni Vance ka cɛbɔya ɲi laseliw bena kɛ republikɛnw ka ton sigi kɛnɛ fa ni n'a bɛ wele nazaraka na ko convention ne a kɛra tariku kɔnɔ fɛn ye ka ban waati fɔlɔw ye republikɛn tɔnden bayirika caaman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan mili o ki kɛnɛ min bena sigi farikolo ɲɛnajɛ kɛyɔrɔba dɔ de kɔnɔna la ja minnu be lameriki jamana kuntigi bi naani ni durunan ka kunkɔrɔtaw yira ne a be fɛ ka kɛ lameriki jamana kuntigi bi naani ni wolofilanan ye belebelebaw de kɛlen bɛ ka kogo nunu bɛɛ masiri tɔn sigiba ɲi kɛnɛ bena sigi ni hakilina minnu ye o ye jamanadenw ka dayirimɛ minankow tunga kɛlɛlikow fagaliw ani kojugu baw kɛlɛliw ani lakana sabatili siraw lameriki fangabatigi fɛ nga baara ni koloman yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ bena lawaleya alamisa nata de la ni dannaya dara Donald Trump kan waati min na ka sugandi ka kɛ republikɛnw ka cɛbɔ ye novanburu kalo nata jamana kuntigi ɲini kalataw la.
Ohio wasaden ni a bɛ wele ko Monsieur Vance a ka tarigu jɔn de do walasa an ka se k'o ɲɛdɔn Kayatu Traore ale bena o walawala k'a lase an ma an k'o lamɛn.
Ladies and gentlemen, I am proud to announce that
Tondin Chewu Nzum, Anison Jalembe, Aula Donia Kafoko, Anga Tonsi Mwo Famba Bela Jali, Dana Tikeli Ke, Ka Senator J.D. Vance, Sugandi Kake, La Miliki Jemana Kuntiri, Danka Nata Wu.
And the motion is adopted. Without a
change. Nkumaka Nunu Mena Dansiri Ke, Kalo Kele Nyona Nunu Nunu Na, Republika Unka Chebo, Jemana Kuntiri, Nini Na Donald Trump Ye, Ohio Wasadi, J.D. Vance, Ne Asibe, Sam Tisaba, Nkolontona Sugandi Kake, Jemana Tiki Danka Nyi, Republika Unka Politiki Tonsiri Ba, Convention National min kɛnɛ sigi bɛ senna ni waati na miiri o k'i tile fɔlɔw yɛrɛ kɔnɔ
a ka bɔlɔlɔsira turufu sosiyaliw kan Trump ye laseliw kɛ ko mɔgɔ si tɛ se ka jamanakuntigiya dankan ɲi jɔyɔrɔ fa ka tɛmɛ Vance kan ani Rust Belt mara lameriki cɛla la ka fara Trump ka kumakanw a bɛ minnu kɛ ka farajɛw lamɔgɔw seba tɛ minnu ye lawuli u jɔ u sen kan hakilinaw kan.
Of the options that former President Trump had available to him.
Trump ka jamana kuntigi dankan sugandi ganga kɛ mɔgɔ minnu cɛla wasaden Vance de ka hakilinaw ni Trump yɛrɛ tabita fankelen fɛ.
President Trump's MAGA.
Jamana kuntigi dankan nin ka tariku bɔla Joel Goldstein ye a lase k'a fɔ ko sugandili n tɛ kɛ kuma bɛɛ ko sabila waati caman na jamana kuntigi dankanya sugandiliw bɛ kɛ ne faso jama fanba ka hakilina tɔmɔdenw ye yaasa ka maaw hakilinaw kiriku ka kɛ tɔndenw ye ka fara minnu bɛ tɔndenya la ka kɔrɔ kan.
So I think that what President Trump is hoping is that
ne akin la president Trump jibe akanka fo kabina jele madu mo chama ka votike akin na ula sira were fosi dunte kam munu miseka u votake la numbo u kasra u kan krenkere ni yala mo munu ye senateur Vance Nyonyi ne anuka hatin na u bela jele me talike fe façon ki dunka Vance ko la dona samba fla anitani woro watila akagafe nofe hibili eliji min kono aye akala moni akakala unkafara dankarli munu kera abangidu Middleton Ohio marala kaso chakeda bauka duden famba dai me fun lonin do munu na wala wala afache ana ba muso ka furusara ka do manintu akala mo famba bekera amamso ne amoke bi bulu abamso tunde kindi kindi ma fon tali lajara bulu bulu wati munu na aka chama che kalan kofe aduna jikan sorra siruka sorra siala vansie aka hake sharia diplom bausoro Ohio sanfe kalan su bakono aye barake Silicon Valley chakeda konna la San Francisco minye mo Peter Tell ye dollari million tan de la selike aka politiki kuluma ka Vance koformando aka wata denya kalata ula Vance la kodonen doni Trump kerefe barakela gelenye Vance ye aseme jamana kutiki koroka kafo ko mwode do mite bo aka tabulu kwa tukashila aye awele usababu yala ko ilameki ikler buji akera Trump ka la pusalike la bilibili ye ga abolo maje jamana kutiki ya dankan bara ula kosade
I think that the
na kila ni bla jamana kuntiya norobla luka kada ashiu ani dangali munu fene era kanyeki Trump ma li flat menin luna uluka ode bese ka haklina flam flam bla kada tala do la ni fene e ka fo ko senator Vance binasi jamana kuntiya koro kabini ati follow la wa kasoro amako ko sebe furuba fanga bara konnala
some voters minds regarding Senator Vance's
dan farabat ke lembe politiki kene munun konnala ambe domina iko bi ka soro trombe wi di blala fara nyon kanka jamana konnala sigana babe no mi ba gira ka foko aka mo sukandi ne nka kai jamana politiki dankanyi binasi fara nyon nani la wali alu korowa leri dama do dron trump ka dankar lu ko fe vansie biden ka yere ku fo bara u lagusi ne katlaka u bara nunun ke trump ka dankar li sababu yi ni tunye tina trim vewa ka la selikela ka bo New York ka sega sega luye ni mana bora awye bamanan kana ka jatu tra wrife
alibi ameto Ameriki jamana kanya jamana tege koro Donald Trump kumbena kunu ntene uka wasado mfe ni uye republika unye inafo maba uka barusigi bake neka mimbi wili ku convention national akisile nkofetli kile nkaboche marafatiki do uka dangarli wali ukoro minkera Persivani Omarala Vewa Bambara Tokola Mohamed Ture Alebo Kuna Fonu Lase
Ler damado akele nko ka furuba toda li soro ka ke republikan jamana tigisi kalata cheboye anika ajirako ladala kinifela wasade senateur J.D. Vance benake aka jorofan nyoye noye kolisere Trump dona Milwaukee Fisher Forum kono alaminene ni deme bagawye ka komo fo minka anka ke setigi jamala jaye okera kleni wati baflana ye republikan jamao fe minye bolono bla ka barajidi lakarela gelen korodoma minkera ademebra do bela katigelen bay kasoro Trump noye san bi wolom la nishegie obeka da ayera la kosobe akasegini na maison blanche la halni sariako geleya chamambe ani fan bolifla munu yaka fan strati folo diridara jamana kuntiki Joe Biden yegele kalata dafio fe ani demokratu hamina nkola aka kenya ko chowaoka aka yera foye kuna foni do bo ka foko Trump Vance kala yini na Amerika jamana deon ka josaria bo ubulo kachamazela moro toro anika nyina mayake songo geleye obekera kanafado tomba na folotiu ni na maratoula tiena akele onko ka chiden chamanga kalata soro wala sa ka cheboa ninta jamana kuntiki koro trombina GOP noe republika onka politikiton nyemine kalata sabana tukutukulena ae sebe asoro samba flanitani woro ae kusoro sisa jamana kuntiki Joe Biden fe Sam Bafla ni Mugan abina min kumbe kokura novam kalu natala jamala je ke rokono jamana kunti koro laminene ni amerike jamana baye kokura make america great again tamashion ye kasoro marau ye kalata katugunyon fe ka nyesi Trump ka fanga sarati flanama min ka ka furuba bunyama segin jemukan ke alamsa do natala Trump ka yerefoko nyamgo ye republican jamana la je bani laben wala sa ka chikan romando jira mimbe jigiajira kasisi barukun